ukuthi sithathele lo mhamba ngani ukuthi siyathandana ngathi bonke kumele bazi akekho umntwana ogiyazi ngenza iphutha bungangijaji okunye kungichazayo siyathulana ngokwegazi yakuthanda ukubo wakho mina ngicela singahlukani luyini usando ngithi ngicela ungibonise ngakwazi le mizwa nginayo ideal ningi ngikuzwa ngaphakathi ukuthi ngiyakufuna and I love futhi nawe uyazi ongaphili kuyahlola kodwa le moment imnandi ukuthi soke sihlangane ngempela ubani wayazi eba seduze kwami ngifuni ngawo umuntu wami anginaka bakushowo ngawe ngiyazi ngisizwa kanjani mina ngibheke wena my queen bangayona into emnandi mangithimba le mnyaka kona sesiphushile kufani manje sikavinjwa yini uyazi ngiphethe wena mami ukhuluma kamnandi basihleka yabi girl now it's you and I feel uthathe mina ngikunike inhliziyo yami khuluma iqiniso noma ngena mali mina ngisifunela kuwe naluthando lwami baby girl now it's you and I feel uthathe mina ngikunike inhliziyo yami khuluma iqiniso noma ngena mali mina ngisifunela kuwe naluthando lwami ngale bakhona abanye abasixhophiso iningi banomona bazothanda leqiniso ukuthanda umuntu ngenalutho lokho kwisibusiso sinika izinto ngekusivimbele luthanda kusilidliso iqiniso into ekhona kuthina akekho nenkohliso umuntu onesimilo ngithanda ukuhluka ngengagcwali awunakushizile uhlala ukhona ngingenamali windoni lesisele sihle ubuhle obungadika ibali noma kubuhluka inhliziyo kumina uhlala unesimali ma kuyimina nawe kuyoba njalo omunye ngimnake ukunakiza abantu abahlehle ngicele bengasikhathi ungane befuna ngikuyeke into yethu abayithandi Forever mina nawe nomthakatha kana chance mohleka ngiyajabula ngoba mawusokola ngithande ukuba khona kwakho kusho elikhulu kumina uyazi ukuthi akabe mnandi ukuphila impilo nama
baby girl now it's you and I feel uthathe mina ngikunike inhliziyo yami khuluma iqiniso noma ngena mali mina ngisifunela kuwe naluthando lwami baby girl now it's you and I feel uthathe mina ngikunike inhliziyo yami khuluma iqiniso noma ngena mali mina ngisifunela kuwe naluthando lwami Baby girl, now it's you and I feel uthathe mina ngikunike inhliziyo yami khuluma iqiniso noma ngena mali mina ngisifunela kuwe naluthando lwami baby girl now it's you and I feel uthathe mina ngikunike inhliziyo yami khuluma iqiniso noma ngena mali mina ngisifunela kuwe naluthando lwami yeah.